Isithombe seshumi nanhlanu. U-Abraham uhlangana nenkosi yoxolo. Ncwadi kaGenesis sahloko seshumi nane, qale ivesi yokuqala sigcina ivesi namashumi amabili nane. Ngesikhathi sahlala kulesi sigodi, kwaba nempi. ULot nomndeni wakhe kanye nabo bonke abantu baseSodom baboshwa. U-Abraham kanye namasosha akhe bahamba bayobakhulula. Baqoba isitha, basindisa abantu kanye nezimpahla zabo. Sebebuya empini bahlangana nenkosi njengoba bona esithombeni. Igama lenkosi uMelkisedeki, wayeyinkosi yedolobha laseSalem, okusho ukuthi uxolo. Wayekhonza uNkulunkulu weqiniso futhi emanelisa. Waletha isinkwa newayini ku-Abraham. U-Abraham wakhothama phambi kukaMelkisedeki, wamlethela izipho. Inkosi yaseSodoma yafuna ukuletha izipho ku-Abraham ngokusindisa abantu, kodwa u-Abraham wayengeke amukele lutho enkosini engalungile. Bangani, masibe njengo-Abraham, singalandeli izindlela zabantu abangalungile. Basiholela ezinkingeni nasekufeni. Izwi likaNkulunkulu noma iBhayibheli lisifundisa ukuthi uMelkisedeki ucishe afane noJesu Kristu. Kufanele sikhonze futhi silandele inkosi uJesu. Izindlela zakhe ziholela oxolweni futhi zihambisana noNkulunkulu.